Ay, lalela. Sengishanga omunye ushunini.
Hayi, omunye ushunini ngempela.
Sky poet.
Ushunini ngempela.
Sky poet. Ay. Wa. Washa.
Yeah, yeah.
What's up?
Ikhala kuwe, ikhala, ikhala kuwe.